Studio Kalangu yande joni terminta sappo e joyi nani habaruji e fulfulde. Ndar koy kibaruji me hannan tawa do filla tindinol e fawar jom kollitol do filla jogagol malfaaji nambi endu konna kaborde wadama to en Agadez. Nonni faande hawrine godo hawri himbe rottabe fedde jingonor do filla kon darto arzu ko gollitirte do kanye Oxfam hawtade e lambe tubal tan endang leydi tawa Kenya dum wadi. Yewtere men pinnon na ndara hande yewtere Mr. Kawjir fillan jam alli himbe e cialal kanye e bandime Adama Dawachi do fillal loktorobe ko to chapan taton jiabe leedi Chine warbe do fa walla loktorobe leedi men Niger dum wona ko kibaruji men hande Mr. Man Amadou Salminto e modon ko jam woni e modon yerno birnomi o ni no tawani gofu ginanda ni hono kenyande en dan himbe yimi so misoji go gaddo en galor nyemen Mise mise di waddi ko fawar joni bandimi onon biya tedo faande ni Moutari Mohamadou o yoy yoy biya tedo Ousmane Baba goto e horebe hono sarus kaw jodi fil eton diel e kenoli nani ko halimo do fil maccu
c'est un phénomène qui est typique à la saison d'hivernage
ala manon ko anda endongo gam hendu sembenteru wadi deni dum wadi der leede sahel mane sobirde leede afrika kan woni ko dum watta den hendu dum yata far hedde leede teku ko watta dule kanjum wadi far sobirde burkina faso e hore hudo region tilaberi dum ne wadi ko loru dum wonjiti wodi dum den gulu wadi ne hano jon no wulanno kanjum saboto kendule din potta dum wadi ko dule tawadi hedde der regioji tawadi bargol mayo yade ader ayir kawar e jado
sulu kawar am pe jado
himbe nayon jogibe kaborde bonde be famaka moy en nokay wada hippitere le loctor famar tawante wuretego deisey takana ele commune rural mo sakwara le region mo tilaberi dundu wadi jamma atalata jabbido en war albarne en noga go leur fevre 2017 jetati yerno bandi min tawaton kalodo in studio kalanguni holli wide ke hono loctorojo on endani be barminam der majum nonni faane motere makko weten dt kandu konande golano hojama cagal mo himbe be enabe buli tender loctor den endam wakkade mo kalte o sogeji ngattama en nokkude gam batte yaade jeewa sallah himbe nan jite faame no dum wontiri min noddidu ko na do en studio kalangu maire mo commune rural mo sakwara gam batte min keba habaruji kan woni o haalay hono fu edo majjum nonni faande habaruji din tawadu ko na ni hono jahangal na biendu ko na yilar ko yaari gouverneur region mo Agadez ta hawtade e keddi himbe gollobe cuudi kabaruji to enda Agadez e himbe horebe dina haalobe nanantebe fuule region endan be jahayna ton endan ni hon nokku to fawar jondu ko na sogeji leddi amerika ngadi ka endu ko na dirgamu en ambi en daddo mudum en ko wattu ko na jaajendi ni hono ko watta cew cew kilometre no e sappo edidi dum ko na wanana hono hore hudo na be sobbirde leddi e wuro Agadez on endan jangangal do ni be ngadna na gam batte heba hono be jeewa nokko no yoni golle mun no yara Sadu Solo ke kan woni gouverneur region Agadez o holli o wi jonka dun labani himbe fu
nous avons de très bonnes relations
miden godi gollido lobbol chaka amin e sogeji leydi america tawadi der region on e horejo mabbe garo wakati fu no jeewabe der lawol nyibdiji sogeji dibe ngoni ibe ngada din di nyibdiji du beyda tanana hokkude sembe e gollido chaka leydi didi dem wala ko haydi ni kan der gollangal ko andumi non kano mi fami ko pamral ninon ko tawa leydi dum bungude non ko leydi didi dem bawi nawtorade ko bawmi wiide nimbe wuro ngoni woni nyebdiji di no beyda leilawol arzuku region on sanne fannibe waddobe gineji nyibirtede di e hojetebe golle der lawol nyibdingi enum hokka darja region
de valeurs de la region
nonni wonteri hono lawol pirtol ko e fawar jondu ko nanni kumpintinol e tindi wadama yaade himbe leydi Agadez gam batte yoppude wadde jogalaji bondi dum wonno jogade hono kaborde bonde dum ko nanni fete leydi Niger hawjinde hono tewtukol e hawrugol hono fawar jondu ko nanni kaborde bonde kanyon won ko dum hawtade do ballaga oni DC den ne kadu dum do no tal sogeji dum ko nanno ha le gollangal enda anise Karimou wadani en yewtere min pirti fulfulde
No yeso jama'are warde non ko General Issoufa Maiga horejo fedde hawjinde ƴewtinaaki e hawrude kaɓorɗe jogiraaɗe dow fewre haali fuɗɗol gollal tindinol himɓe to makko wona gam mere waɗi ko suɓi région Agadez o.
Cette région cakantarare de wala mo andana ɗum ko ide tawa takkol nokkuje kewɗe tawraɗe hakkillo ummingo kaden ndu nder kitale bittiɗe waɗino murtol gom natugol caka himɓe leydi kulle ɗe fuu du gaɗi ko rafike ƴorom hakkillo fukkingo no tampina himɓe hannden
to Jacques Endur ardiɗo sigila jaɓol kaɓorɗe ley leyɗe hirnage ɗe afrika ɗe gollal tindinol nimɓe ngal ko domra e mum no ɗuuɗi
iri ɗum he bandum no waddani himɓe jam e hakkillo fukkingo de ni ko e himɓe pirtama ɓe andi ko ɓuri nafude yilidade kaɓorɗe ɗe hana ko woɗi noon denne no hani himɓe kokkita ɗe nata golle nafoje.
Gouverneur région mo Agadez on watti dande yaade to leñi ɗin ko jaɓol kaɓorɗe jogoraɗe ley fewre no waɗoyte yaade to horeɓe région ɓe.
Horeɓe leyɗe hawroɓe to enna Ankara galɗo lamor leydi Ghana ɗum ndu dow filo tewtugol no watta ko tawi ceede goote gollirama e nder leyɗe meɗen jadiyankoje gonɗe e fedde Syria wonde enɗa hawrinde enna ɓe yeɓe timmino wi ɗum ɓe gaɗi dukonna andinore dow muɗum leydi majjum dukonnam wona e dow filo no watta ko tawi ɗo a duuɓi naɗiɗi e nogayi tawe ceeɗe ɗen enna keɓama gollirama ele keerol leyɗe meɗen jadiyankoje gonɗe banggue hirnage afrique kawɗe Syria woɗe enɗa e dow lawol gotol ngol dukonna hawrinde ko timmoto ni kamɓe hooreɓe enna ɓe kooƴi lawol wiide ke hawrinde wara woore nde waɗan lewru mai duuɓi naɗe sappo e jeetati ɗo enɗa nder galluñe me noonni ro tabba kam wonno fedde leydi men Niger wonde dow jingol ɓiɓɓe leydi ƴewugol dow filla artugol tirteɗo enɗa kañum e hawtade dow mballa Oxfam Niger kando fedde no waddore mballaga mum hono noon kañum e fahande dukona lamɓe fina tawaɓe région mo tawato enɗam ɓe jeeyi ɓe pottowi gam batte ɓe gaɗa hawrtere nde dukona dow filla ko darto tindi pirto koye himɓe e fawarjo wallugol himɓe faama dow filla noto ko tawi jawdi file heɓe dow inde leydi meɗen Niger sani ciroma Mamadou goto e mabɓe nani ko haalni Abdoulaye Aoussouk.
Eyyi la rencontre d'aujourd'hui rentre dans le cadre de
ko wadde hawrinde nde waɗani woni tabbintinde golle projet kawjiɗo filla kawrol sigila yaadu yeeso leydi Niger ko watta itte jaɓeteɗe ɗe keɓake ɗum ndu waddi miɗen gaɗira himɓe leydi jooɗa haaleji gam faamude ɗume woni no haɗa himɓe yoɓude itte ɗe misali janggal patanti e ko nandi titta hemum gande ƴeewama ɗum tawa himɓe galano joɓa itte ɗe andaka du fuu ko woni no haɗa ɓe joɓa ɗe nder jooɗa haaleji ɗi du min ƴewtinto min daara min ƴama himɓe du laabi ɗide ni ɗum tokkiriɗi itte ɗe no joɓete
vraiment il y aura une meilleure mobilisation des recettes fiscales.
Non wontirle habaruji no tawadu fawara joni on nanino balɗe ɗe no min gaddini on filla hono rewɓe laatiɓe du konɗan jon en cuuɗino enɗa jangguinoɓe ligotoɓe wonɓe ele fedde wiyetede SINACEP waɗino wullano muɗum en dow filla ko darto gollal ngal e egguinol mabɓe yarede nokku warde nokku gam batte egguindeɓe sendeɓe himɓe mabɓe yernoɓe kaaliri ɗum waddi koɓe jeyinto enen to fedde mbiyen du konɗani hawji filla dina alislama ko leydi men Niger gam batte ɓen ɗo heeɓa ko faboriɓe ley majjum chaque Djibril 40 kam won komi jeeyi min joyi hannde gam batte min nana kamɓe ɗo ko ɗon ko tawato mabɓe nani ko haalni Habibou Garba
ɓe garana ɓe gaddi bojji maɓɓe to amin ɓe mbi'i ko woɓɓe maɓɓe ada jara to woɗɗi goriraɓe mumɓe woɓɓe nder maɓɓe no tawra sukaɓe nayo joyo sey min mbiɓe komin jara bojji maɓɓe toon ministére kawjiɗo filla jandeji miɗen kaaja ɗereji gon ɗi nder mum tawte inde debbo on e inde gurum ɓe kaala du gonga gam gonga himɓe kaaja to fewru fuu watte nder mum nde ɓe gaddanimin ɗereji maɓɓe ɗi min gaɗan himɓe jaaha to ministre on gam heɓandeɓe mosola irni he bandum kewɗum min mbowi miɗen keɓana mosola ni du ni min mbowi tokkirde ko mosola on heɓu
solution fonda kangiri gana angedegi ciwoni dumo
non wontiri députéɓe wonɓe ɓe parti mo gondi laamu leydi men Niger hannden jeyaɓe région mo maradi gaɗi jahangal nder région en ɗan timmini jahangal balɗe tati nder département jeɗɗi tawa nder région on en ɗan dow filla ko darto jahangal du konnan ɓe jahana gam batte ɓe jeɓɓiɓe leydi ɓe enɗa e hoore muɗum en ɓe jewti dow filla ko darto gurna ɓiɓɓe adamaɓe laawol politique e ƴoñal e kullantereje ko sawi honnon en ɗan nani jahangal ene no timmiri mbiyeteɗo Iro Sani ɗiɗaɓo suudu sawara députéɓe tawaɗo e jahangal haalni Mohamed Mamman Illu Maradi.
Bien sûr les problèmes restent.
Sa ɗon nan ɗam hantay gam janguirɗe kewɗe tendeje no tawa nder majje himɓe du no giɗi ɓe nyiɓe ɗe darni. Gure kewɗe gala foras na pumpi ndiyam jarteɗam. No wodi gure kewɗe boɗɗuɗe kajaɗe lawol ngam waddude nyawɓe majje dow ko yawi nder loktoroje. No wodi du nokkuje gom nder redu leydi ɗe himɓe en kaja hakkillo fukkimum. Himɓe tawaɓe nder nokkuje ɗe du no giɗi dow ko yawi keɓa hakkillo fukkimum. Ɗum du waɗi ko ɓe ƴamimin ɗum ɓeyde singude laabi wartirde hakkillo fukkimum nder cakantaraje ɗen wakkati fu.
Ne soit perturbé à aucun moment.
Kenya wonno ko pelle ɓurtuɗe lattoje balɗe leydi men Niger lati baal e dow filla ko darto hono natugol e ɓurodirgol leydi Afrique ɗe enda ɗo enda ɗum waɗi ñame kañum e Conakry. Caggal mundu kondan ñalan sappo e gooɓere dow filla ittodirol ngol ɗo enda ɗo leydi men Niger kandu kondan waɗi. Sahel Sporting Club mo ñamey al ittihad mo Libi kañum won ko jaaluɗi ɗum tati e ɓolum ɗon ko dartana ni kuppo pamaro mo leydi Afrique on endan lettol baal ngol du konda waɗana Kenya ɗo ene stade général Seni Kounthia gallure ñemey tawama du konda ni kamɓe himɓe sahel ɓe endan ni arande du konda hono ɓen ɗon jaalakenoɓe gotel e ɓolum illu alal ƴaɓɓingal ngal sappo e goho lewru février 2019 sappo e jeetato ene Tunis. AS Fan kandu konda yahayna to enan Conakry do filla ko dart ligguji ɓurɗi sembe ɗin endan ɓe kawrowi e foreya mo Guinée ɗum du konda ni Kenya won ko ɗum waɗi ɓe gatto nder bei gotel gotel tawama du konda ni AS Fan o endan wakkati mo horeya warno enan ñemey hawinoɓe tati e ɓolum pelle ɗiɗɗe ɗo ɗe leydi Niger ɗe fu ɗiɗɗe ittam ele jahangal ngal ɗon ñalan sappo e goɓerde daroɗe filla ittodirol pelle ɓurɗe leydi men Niger fuɗɗi Kenya. Iranamo arliti yeehi jaalowi jangorzo FC mo maradi gotel e ɓolum hande alkamisa nogueɗi lewru février ndu enda racing mo ñemey fottatano e entente mo doso akko kanamo arlit kandu yam fotta e ASN Nigelec mo ñemey.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Loktoroɓe jeyaɓe leydi Chine koto capanɗe tato kañum won ko yettiɗo enen gallure ñemey illu sappo eɗi lewru février ndu enna ko ganɗe nder mum kamɓe ɓeydu ɓe gana gam batta faɓe ballita loktoroɓe tawaɓe leydi meɗen Niger golloɓe ɗi loktoroɓe heyre mawde ñiɓade nde enna ɗo en galle ñemey dow filla ko darto hon ƴewugol e ñawtugol himɓeje ɓen enɗa loktoro nde ɗo konda leydi Chine hakkude mum e leydi Niger jiguirago woni ko waddi ñiɓol mayre ɗum waddi ni ko hande nde enɗa ni bandimi Adama Dawaki o yeehi o yoyi hono ministre kawjiɗo filla cellal ɓiɓe adamaɓe docteur Ilias Idi mayna sara haalana en dow filla majjum noy woni koro majju.
C'est pour la première fois en Afrique.
Ɗum woni arande ley Afrique ko leydi Sine no lilde lokotoroɓe mawɓe waɗoɓe ko watta capanɗe tato. Nder lokotoroɓe capanɗe tato en jeɗɗo ɓe no wodi nogay e jeɗɗo mawɓe ñawtoɓe na walla ɗaɗi e ko ɓernde kamɓe ñawu ñawuji ko tawa ley reedu. Ankani kaddi ñaw ko tawa ley ɓi adama. No wodi nder maɓɓe lokotoroɓe huttoɓe ɓernde cawra. Himɓe no waɓɓe duuɓi nogay no golla ley lokotoroje chinoisɓe. Mawɗo maɓɓe on du duuɓi capanɗe tati e tati waɗi ley golle nder lawol ñawtol na walla ɗaɗi. No wodi ñeñuɓe nder golle ɗen balliroɓe ɓe nder lawol kawjaki are gollitirɗe ɗen e moƴƴinol majje. No wodi sarusi loto ƴiƴa himɓe ɓe ɓoƴe mum ñawi ko fuɗɗoyta ɗo yaade yeeso. Gam ley lokotoroɓe Chine warɓe ɓe miɗen godi lokotoroɓe ñawtoɓe himɓe ɓe ɓoƴe mum ñawi. Nder jeɗɗiro warode nde do min gaddante safareji ɗuɗɗi e gollitirɗi e lokotoroɓe waroɓe ɓeyditon e maɓɓe. Kadim leyɗe gom ley lawol gollidol kaali mbino ngaram. Misali leydi Kiba lokotoroɓe kibaɓen du gartana ley lawol ko darta ñawtol ɓerde. Baka leyɗe tati ɗen wala hen no wodi leyɗe kalɓe wiide no ngaram ballira nder gollal ngal hoorejo leydi ardini far moƴƴinol laabi cellal ɓiɓɓe leydi. Misali leydi Maroko, Tini Tunisie, Algérie e leyɗe tubakoɓe goɗɗe. Ko chinoɓe no gara ɓe gaddi balla maɓɓe ɓe gaddi jeɗɗire muɓɓere iɓe gollana sukaɓe tawdaɓe e nawallaji ɓerɗe. Gollal ngal tandi ceede mum hisama no waɗa ko watto millioji keme tati e capanɗe joyyi. Amma gomnati kay ceede yaha warta maɓɓe e ñamdu tan hoƴƴi. Gollal maɓɓe ngal dow woɗɗi sanne
100%.
E dow ɗum habaru yimɓe fulful tili sey mi accita on e bandimin Gungu Mouhamadou Antani gam batte wadde habaruji e haw sankore. Assalamu aleykum, mbalata jam wonde.